sekusile vuka ngithandi ngiyozama njengendoda bethi piki ngangibeki zosakaza ngimbi golide sekusile vuka ngithandi ngiyozama njengendoda bethi piki ngangibeki zosakaza ngimbi golide mina ngimbi golide sebenza ngishona phansi gobi iqolo manje mfana ufuna ukuthini ekuseni sengifikile mina sengifikile mina ngimbi golide sebenza ngishona phansi gobi iqolo manje mfana ufuna ukuthini ekuseni sengifikile mina sengifikile nantsoke manje nantsoke crazy Nantsoke manje bathi mangifika ngena ngevosho khala ma2k yabona uchizo mfana cute fona umfazi ndobi cause abuza la kumnandi phethe imali iningi mina ehlela umbed wak ngane ziyangifuna ntombi ziyangishutha vulikhula box buzela kube mnandi vulikhula box jabela kushisku mangifika ngena ngevosho khala ma2k yabona uchizo mfana cute fona umfazi ndobi cause abuza la kumnandi phethe imali iningi mina ehlela umbed wak ngane ziyangifuna ntombi ziyangishutha vulikhula box buzela kube mnandi vulikhula box jabela kushisku Push is cool. Ngithandi ngiyozama njengendoda bethi piki ngangibeki zosakaza ngimbi golide sekusile vuka ngithandi ngiyozama njengendoda bethi piki ngangibeki zosakaza ngimbi golide Mangifika ngena ngevosho khala ma2k yabona uchizo mfana cute fona umfazi ndobi cause abuza la kumnandi phethe imali iningi mina ehlela umbed wak ngane ziyangifuna ntombi ziyangishutha vulikhula box buzela kube mnandi vulikhula box jabela kushisku mangifika ngena ngevosho khala ma2k yabona uchizo mfana cute fona umfazi ndobi cause abuza la kumnandi phethe imali iningi mina ehlela umbed wak ngane ziyangifuna ntombi ziyangishutha vulikhula box buzela kube mnandi vulikhula box jabela Kushisku mina ngimbi golide sebenza ngishona phansi gobi iqolo manje mfana ufuna ukuthini ekuseni sengifikile mina sengifikile mina ngimbi golide sebenza ngishona phansi gobi iqolo manje mfana ufuna ukuthini ekuseni sengifikile mina sengifikile